your body to the right, to the left now. Take it up and toss it up now. Wind it up.
Ngithi mina shona phansi ukhuphuke na, ushaye slow uphuthume na, masukhathala uphumule na, uyithathe uyifake enhlizweni ukhulume na, then you shake it up, akusekho ukwehlela enithathe turn it up, sekuyose kuphumela, sinyakaza ngisho kuthiwa sekuphela inamba, igazi lidedele, umzimba udedele, yeke ifika izenzele, DJ Siyanda awudlali wewe. Jiga, machavani jiga, baboni singubani, manje ngeni zinja suka.
Zama singishayeli jika khona manje ngangabazi ngisoni motorize eish izama masi sithi ukuphola nice awunyakazisi umshini ukuze ukota pas mene bus lama unatha ma top class eish we don't judge if you wanna join us so long you don't touch labantwana uzongiphatha ngiyabafela base batha close fight so ungawari lobo nzima ziyongiphasa ubeke igas phansi vele sekhona baphansi yeah that's right athi isigudlu zamavasi uzwane abakhulu zamatras eish bazokhala ngaphansi nalabantwana abablindi bazobona ngathi mabe ngahlelekile ngifake i-order fast eish awuselile uzoli-authorize
Dancers on